akona matata.
Musti
exclusive Kwanza Music Club. Don't see
185. Mnoshtenga chitolini inapeleka kunyumba. Pamene finafika kusha tangena na munyumba. Nachiuza nkalapa jina nkala puino puino. Jaleta na kasi chori itayamba na shimika. Chori niwe.
I wanna make you my queenie. She don't really. Le kanku fika na really. Awe wabana pune. Puku puku paka paka wine. Small waist, biggie Bugatti. Yeah. Dorini make-up, make-up, make-up. Dorini sushapo, sushapo, sushapo. Yeah.
Jepe chitorini, china punda sini puna kunikata. Nanga ni chani we, elo kuti wani, ndiwe gelo wanga. Kupuna na tina puna na kutala. Baby iwe, nanga ni chani chitorini. Wanyama tapaji panda wonse, iwo bakupuna chitorini.
Don't see.
Mama, yeah, 185.